Tebaza ne government yafu ya Uganda. Eyakiriza omubaka Kyagulanyi okugenda okujanjabwa. Era twongera okugisaba n'omubaka zaake naye akkirizibwa okutwalibwa gy'ayagala okujanjabibwa. Nira tusaba nabo bonna abalala bakyali mu makomera abasibiddwa abaasiba mu busambattuko obubadde mu bitundu ebitali bimu. Teri aboogerako bannange. Nitwala babateeka ku bbanga lye bakola ki? Ne babatwala. Tusaba nno gavumenti nabo bateebwe.